nipunguzie stress, yeah, yeah. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more. Wendo nafanya mimi siwe sawa, kuni overdose stress, no no na dawa. No my baby, nina moyo, kuni komoa, unanyonea. Vitimbwi timbwi, visa vingi unaletea. Ushanipiga, matukio no no na fair. Kisa na kupenda, no no na poa, I'm so fine. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more. Kama tatizo nambie, why every day unimumie, unaufanya moyo umie. Kwa vituko nitambie, kama hunipendi nambie, na ufanyo moyo unie. Chungu mezidisha na nitesa kumbu kumbu, siku ninaona hukumu. Yeah, ya uvu, yale mapenzi yako wapi.
Yeah, nipunguzie ya stress,
Vitimbwi timbwi, visa vingi unaletea. Ushanipiga, matukio no no na fair. Kisa na kupenda, no no na poa, I'm so fine. Baby, no no no. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more.
It's Bonshaw.